Quema classic, baby.
Edu wamesomwangamia jashusha shingo awenda kubisha masera bisha zilianza kwa njamani minaposaka ni mtima wangu edote Tanzania doche prison ali jealous bongo clan babylon bomb the fire zimandai humo humo erosaba pronkia usio
medic kila
kwa jamani jasara katikati mbele mbele njo jasara kwenye show gala gala njo jasara mnyonge wako mpuko tishe njo jasara uchocholoni uyo anapita njo kwa jasara kitikeli jasara njo 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 katikati njo 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 jasara njo 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 kwa jamani jasara 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 Kune shone shone on al sheni
Kune yamane jasara 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 Jasara
Chopa Chopa Cha Cha Ma
Naruka naon mejipanga kuwa fit Mabrea na wakwea naondoka na beat Wananichoresha picha picha zao zile wiki Simu ya ilibiti kweba toki kwenye kit Niki mcheki chanke na bipu kwa ni vipi Kuna tukio gani buguru ni pako fresh Sampo za kudai huku lai Nikisepo jiwe hai Mbona kizai zai Kama chula mlagai Hili dundo la kucheza kama bitch ipo hai Vipi dogo unatoa macho na nidai Yulize kila napongea Mina wakwea Kudade kumpea Woto wa asili Uonde omea Bila ya mbolea Napokwea Na fast yes Kwa jamani jasara katikati mbele mbele njo Jasara kwenye show gala gala njo Jasara mnyonge wako mpuko tishe njo Jasara uchocholoni uyo anapita njo Kwa jasara kitikeli jasara njo 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 katikati njo 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 jasara njo 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 kwa jamani jasara 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 Jasara
Kune shone shone on al sheni
When your money just sara, 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 sara,
sara, sara, sara, sara,
Na vina vingi mistari ipo kwenye beat Inabana mina force na expand na jifit Narusha botori kwa snitch kambali Wanaotaka spa mbona unachekesha Na mkanda wa kaleji mbona utapasuka Wanaotaka spa mbona unachekesha Na mkanda wa kaleji mbona utapasuka Aha, sound ina switch ikinoma Wapizani hoi wakiniona Na furuga mechi kila kona Choba, 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 choba Sound ina switch baka homa Wapizani hoi wakiniona Na furuga mechi kila kona Humo, humo, humo Jasara, 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 jasara Kwa jamani jasara, jasara, jasara Galagala, kwa jamani galagala Jasara, jasara, galagala